Chim Sky. Yaba BK Patch Baby. We represent FBI. Fanya buza yendelee. Yeah.
This record.
Usini ulize mambo yaki napki. Kila nachofanya wana bako na maki. Abataka ni pande wana taka ni baki. Wana taka ni saki, wana taka ni slashi. Kila siku kwangu mini poa poa. Japo wanaki wana poa poa. Wataki kunyona nato poa poa. Chutaka kunyona mina doa doa. Oh my god. Kila nachofanya wana ba wana ongea na. Wana talk that shit. Kila napopita wana taka kusogea na. Mina baki nandika, mina baki na poka, mina baki na ndoka, kamwe sito dondoka, mina zidi kutoka, kunyipata tachoka, mwisho utadondoka na.
Maswali yaki wakitaki nigia usini uize, ukiongea kusu nafi nigia usini uize, nigia, nigia, nigia usini uize, nigia, nigia. Nigga sin you rize, maswali yaki waki prince. Nigga sin you rize, ukiongea kusu nafki. Nigga sin you rize, nigga, nigga. Nigga sin you rize, nigga, nigga. Nigga sin you rize.
Wow, rize, wow. Who the best now? Wanna talk shit? Nipo juja. Uwezi neka chin. Nime vanga. Life with them, mina fanya wow. Black skin, bad bitch, mina fanya mpaka ni wa mali. They hard kick, rap bitch, hata kwenye flow ni wabami. They wanna freak, how attack, kwenye hii game ni waturi. They bado mina saka izi chambi, kwenye level zangu ni wapote. Kama wow, zedi yao, mina songa mbele. Maswali yao, jibu lao, kwangu makelele. Chuki zao, pigia bao, fundi kama pele. Maisha streeti kuhaso, michosho tupa kule.
Maswali yaki wakitaki, nigia usini urize. Ukiongea kusu nafki, nigia usini urize. Nigia, nigia, nigia usini urize. Nigia, nigia, nigia usini urize. Maswali yaki wakibriz, nigia usini urize. Ukiongea kusu nafki, nigga usini urize. Nigga, nigga, nigga usini urize. Nigga, nigga, nigga usini urize.
Nisikize mimi, yasa izemini. Mchinjaji nduri hidi amini. Chaka bobu kukwetu swerini. FBI kagangsta na jikoki. Kipo mpompi na mbona watoki. Nacho kifanya unabaki wanakopi. Wanabaki wanakopi. This is not serious, man. Waki rebo face ma crew separate. Kaja mbazi na washuti no kunyuti na buzuki. Fire mamluki wanagwaya toka nduki. Nazibiti kwenye biti nipo fita wapiti. No way. Kila kona nipo mimi. Nacho fanya hapa watu wanze wa mini. Awa mini. Ata siu kwa nini nacho anganya na popicha. Mala juu mala chini. Yes, my crew FBI. Yes, my own boys. Yes, my nigga. The boys never die twice. Yeah, H.O.P, H.O.P. This is a hip hop, nigga. We do for the people, not for the haters.
Maswali yaki wakitaki, nigga usini urize. Ukiongea kusu nafki, nigga usini urize. Nigga, nigga, nigga usini urize. Nigga, nigga, nigga usini urize. Maswali yaki wakibriz, nigga usini urize. Ukiongea kusu nafki, nigga usini urize. Nigga, nigga, nigga usini urize. Nigga, nigga, nigga usini urize. Nigga usini urize. Nigga usini urize.